Ain't about 10 of my Benzie. Yeah. Jing on this one.
Master Keys.
Oh, baby. Shakupa moyo nomba uifadhi. Baby. Yanini nifiche minaweka wasi. Benzi standard KG. Wasiri pande mapaparazzi. If anything, I'm ready. Nipende nikupende tuache vidomo wasi. Ukitoweka ntakumisi. Kama makosa tusha fixi. Kama kweli unanipenda nikisi. Baby, we usinipeza uongo hadithi. Isiyo kazi firisi. Nikugeuze kitowe unifishi. Baby, nakupenda kweli sikatai. Nomba nipenda di mwisho hai. Harichuchi siku kinai. Benzi tamshari verify. Kwa baba guo.
Baba na place good and a place.
Paka tuzeke wote tunapenda na.
Maisha nenda list life iku list.
Hila bada tuko sote tunapenda na.
Baba na place good and a place.
Paka tuzeke wote tunapenda na.
Maisha nenda list life iku list.
Hila bada tuko sote tunapenda na.
Oh lololo. Oh na na na. Oh na, yeah. Baby nikikukosea wewe nimejikosea mwenyewe na nununika. Baby kukukosa wewe ni majuto, naomba Mungu asije nifika. Hivi ni kweli uliumbwa kwa udongo ama umeshushwa wewe ni malaika? Malaika unayenipa vya kadhalika, yeah. Mikuna muda lijulisa wahi. Kila siku naumizwa mimi. Ama ndongo mama sikinya zai. Leo napendwa siamini mimi. Nakupenda kweli sikatai, nomba nipenda di mwisho hai. Harichuchi siku kinai. Benzi tamshari verify. Kwa baba guo.
Baba na place good and a place.
Paka tuzeke wote tunapenda na.
Maisha nenda list life iku list.
Hila bada tuko sote tunapenda na.
Baba na place good and a place.
Paka tuzeke wote tunapenda na.
Baba oh. Maisha nenda list life iku list.
Hila bada tuko sote tunapenda na.
Baba na place.
Life equal is, life equal is.
Ching on this one, eh. Got a musical wire. Yeah.
Yo, what's up, kids?
Take five now. 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 Take five now.